Penzi majani inaota kokot, inaota kokot. So I swear my darling, nimeze nipote. So najua na kujali, nipate nikos. Nisipokona silali, mpaka nilewe nizime. Chumvi yenye ladha yake, nikukose nilalenja. Dakitari mwenye tiba zake, usiniache na majera. Marashi yenye harufu yake, nikukose nipati uvundo. Ndege mwenye rangi yake, upote nikosera. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Pendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Pendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo lingo, lingo lingo, mama, kukua chando siwezi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo lingo, lingo lingo, mama, kukua chando siwezi. Wacha watu seme vibaya, minawe atuachani. Kipenzi changu sione haya, ini true love wala si utani. Kwako ndo makazi yangu, kipenda choroni shakula nyama mbichi. Kwako ndo makazi yangu, tausi njo chumani kwichi kwichi. Hata wanifunge minyororo, wako bado nitasema yes I do. Hata wakutukane kiporo, ladha yako bado naipenda tu. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Pendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Pendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo 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 lingo, mama, kukua chando siwezi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo 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 lingo, mama, kukua chando siwezi. Bingo bango, bingo bango, bingo bango, bingo bango, lingo 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 lingo, lingo lingo lingo.